denjoya nina kabosi ko kalimu ikungu terwa kubirwana
mazima
kamalo kusiba osi ya kufumba kasitango wano funye
nkare nyabo eh muchara bwanika ngamba muchara bwanika
wanji
envo janezi za tali empota
kuwafu bwendi kolwa chochina
twala kwe muri twala kwe muri jangorumpe jangorumpe kanti tuludde okulabagana
ngate simanyi ekyo bakusanga nina luna amasuko yengo tunulanga limu engeri ate munnange tewetunda ngate nakwe kubanga konye mabega nti okuzaala tikwekumbe nempeke nensibula okulumirwako mirenga kikuyambe
mira
era nekulaga enkozesa enyango kitokwanga mu kitimba kampulaba oli kumangwa mukazi wattu bana basajja manya
ntaalu
mona ddala owuwatala okuzaama ze kujendereza
okusalongo
ze ndaba byakulaga ali mu bukyayi mbutuufu balakoye siba nze ne nkuma ku eri ejyoko gwakye kuyamukume labe kulona musanza ayina ekimyulo n'omusajja wakukuta era nze kyanzigweddeko nalabya amawano gwe tulambi kutambe
sisonga kumuntu alumirwe eddyalye ye bwobuba oliko magi okutayira abaami bazibu nnyo okuyiga n'abakyala bangi baabali mu bufumbo nkana yebatuddeyo mu bulumi aneemadde okugifuna amala kuwonga songa akasana nnyo okukola mwosanga n'abamu abanywa ku bingo oludda n'akulumya emiwabo eriyo n'akwanya abakazi ejjogo era n'abakulaga kulumye weewange mwawulamu talina ddingo saalongo tanganya kujula zeera kyenfanyirira okukira ensata kisebo tulibu mu mutima ne gyabaaludde bwadda ngamba ne gyampakasiza mbifuna gomesiza akajoka neziri mu musanvu gulo yankubyeko bbiri n'engatto yangumiddeyo omulembe leero nikyonyumya okibulwa ye ngatto mpulisiza nnawonya amanda kuuka yagireesa omwami kati bwebyo nsimbuka wantikka ensaamu gwoyambiyitanga omuwere lowooza n'owuwa kuwaluta olutta engeri gyasimba bako biweza n'olutiiko olummeza osanga akomawo yekanje entegeka ennyumba yooka enkamuula yaawo n'akatunda alyoka asanyuka olaba obukwano
mukazi wattu ebyo bikweyinuza bingi awo watyanga kofunya kuseka byata tewekuula erijjwa mu butuufu omusajja osi wa mulimbe tosaanira mu makange bububi bwaliko nyabakuma ebya nettibwa manya alita omukazi alabika kakaaby abantu ngolakoyo nti ye mwami alabika yakugeta mukazi wattu kata kikyamu kyeweeyanza nakamba avuga tuleera yali akwagala yatuma nkugambe naye gwe wannema nga wekomoma wangaba omwana w'omusajja eri ekapeeka ngato kyenyumyako ekyo n'embuto z'owagulamu eno tumanya naye neetubikkako mbalabi sense naye mukazi
Kwa mgezo wa andika kumasi. Mueva nyama.